Hey, my woman, you drive me crazy.
Sure, baby. Gonga ndipo ndio wangu wa mwandani na epuka ushenzi ni pepenza kifahari asinache kwenye giza na kuingia viwandani cause this such a beauty na mde cause of a liver na treat like a queen na njika za kusaka bingo na huu ndio mtindo wa mapenzi ya kutia moyo every time niko king vile na mkari hana hatari isa wakumari so shorty come to me I give you more love impressed with the feeling is about super love I prove my mission kwenye dara nito mzito vile unavo smile kuna kitu wanna say just sing my real baby my number one
nimechizi kabi noma na loman kila nitaka chwani pana zaidi ameniweza sioni sisiki ameniweza sisiki
ingia ndana pira mtoto nisha kusikia natumao makolea kwenye mapenzi ushazama maneno yamesema let's go for a shopping ana toko di nikechimora zaidi mashahidi na nahombo sinkahidi nikupe tulicho chako mini kupe makamuzi shori watafiko sinekee kizingiti weka moyo wazi hapa kuna piga konde milima na mabonde niyo sisi tutavuka mdembo tushafika the hook nimekuleta just choose whatever you want pesa siyo shida jaluo is in love lazima tatambua kwani iko nini ase yudo bimadwaro na kila kukikicha ndo penzi lina noga how much is it
$20,000
take a cash
Nimechizi kabi noma na loman Kila nitaka chwani pana zaidi Ameniweza sioni sisiki Ameniweza sisiki
Etujaluo itaniua Wacha ini made kama kwenda ni makosa Basi nakupenda zaidi Kukubaba bema ndo mwanzo wanahema so Wacha yeshuka nye midomo wa shangaa Wacha tupaga Mapenzi tupaipa Ikizidi tushibano Wanafiki tuwazime Hebu tuende dina Sifil kuhitom I care the less so long Anasipeno wewe If cash is mine Wasiku baba hisho wewe They don't know what you mean to me I wish they knew Wange wachabonga Natumia bila woga Hey tutasonga
Nimechizi kabi noma na loman Kila nitaka chwani pana